on a child, see.
Hey, your Tron.
Demon.
As you know.
Adisele kulu kulu mapeni, adisele kwi, adisele pulu kulu manyenyi, nye, nye. Mana gila siku nazisaka, ikifika home zinakata, ila ndo sichoke kuzisaka, nitafanya nini mazapaka, mchele beju, unga beju, hata kwenye penzi limekuwa beju, nijembe beju, ele beju, hata kwenye penzi limekuwa beju, nijele beju, emani beju beju, mene mimeami beju.
Nataka kutoka dundo beju. Nani kasema bia tamba na bia beju. Nataka kumoka kindo beju. Nataka kutoka dundo beju. Nani kasema bia tamba na bia beju.
Kibona pa. Mana gila siku nazisaka, nikifika home zinakata, ila ndo sichoke kuzisaka, nitafanya nini mazapaka, mchele beju, unga beju, hata kwenye penzi limekuwa beju, nijembe beju, ene beju, hata kwenye penzi limekuwa beju, nijele beju, emani beju beju, mili mimeami beju.
We can't do nothing, every single day, life is changing, at about the price. Everything I wanna buy, precious higher, 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 higher. Everybody let's say, this is no, 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 no. What up, what up, what up, what up, everybody. What up, 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 what up.